JCB la voz de now. Nishawaka kijiti kwa kifupi niko fiti futi sita kukweka chini ukichimba biti utumie vibuyu kwa nguji kutema iti niko high very good nishachanganyikiwa na kijani kibichi napo kama fala wajikiti topiki alioni kijiti nikate cha jiti nijikate nikadate mwanao nina stress wametukamata ndani ya text na mabest tuna case kituo cha police mess kwenye ives kichwa kinenda rest na kwa crest degree na wagonga quest nikipuff chiba kama lumelez na kwa bright kama mwanga mbala mwezi. It's gonna be your ride for Skuta push my Benz okay. Kishens boom yeah, yeah. Machizo kijengi juu
Gonna be alright, be okay. So me say now
we be smoking up the sensei. We be smoking up the high grade. Smoking up the sensei. Tunavuta cannabis, cannabis. I say smoking up the sensei. We be smoking up the high grade.
Bora jana sababu bada kufokewa na babu viboko na kunishikisha dabu bada kunikuta na kushabu kwenye vitabu kipindi na demo kiarabu tuna pake jabu inanuka habu acha hizo na story za kaya mfululizo meshamdatisha mameni manizo kila kitu kimuuliza na jibu foshizo na story za kwenda mtoni likizo kwa cheki kina wizo mamake anipendi tena nasikia juzi kwa kondoka na antena sijui nini tena kilichompata tuna hotel lakini bro una data leo kondakta mara kesho umekamatwa au ni kijiti alafu ni jiti mtani kwetu sikufishi half au pinchi alafu na sisi kwa polo na nyongorota rasta kama dizi unaboronga maskana alafu nasema sorry
we vipi bwana jinga
au ni
we be smoking up the sense we be smoking up the high grade smoking up the sense tunavuta cannabis cannabis I say smoking up the sense we be smoking up the high grade smoking up the sense tunapenda vuta cannabis cannabis.
Kuna mbio za vijiti lakini sio mbio za kijiti. Sikufishi kijiti kiko fiti zaidi ya mbio za vijiti. Japo kinozwa jiti. Steam kama unapanda lift unachimba biti na kelele mbele ya watu mtiti. Mpaka hii track na kuaiti bado niko kijiti. Vinawaka tu viberiti paka na kosa njiti. Mama muza na mona mwa city na mkaribisha city na keti. Historia last week ya kajiseti.
Nika sokota msokota mingine freshi.
Nikajifunika kwenye blanketi. Oh this shit akanishika. Akabuwa sketi kwenye na tatu ya 50 centi akasogeza kreti na kwanza kunipeti nikamomba kiberiti akatoa otia nilipiga nini
sesame
we be smoking up the sense we be smoking up the high grade smoking up the sense tunavuta cannabis cannabis I say smoking up the sense we be smoking up the high grade cannabis, cannabis.
Look upon my eyes, you see me eyes red. I look upon my sight, you see me gun blaze. We smoking up the Cali weed, yo. We smoking up the Sensimina, yeah. Me and JCB, we blaze it all night and day. Blaze it each and every time I say, when you ride, so me tell the youth them to plant it all over me say. To me vuto kaya toka far over. Founding King Solomon, mind me tell you, we no deal with no obia. Babylon, we no deal with no obia. Each and every night, each and every day, I say, hey now.